Spaceship Music.
Zedwop.com.
Coffee mix one, I bet.
Ulivromambo menyifanya meamua. Ma shopping, twende wapi wichagua. Weekendi ni kupeleke hello jua. Ratiba zutulia niende kukuchumbia. Sikia, nacho kuambia. Gari, nyumba, itakupatia. Wapenda pesa zangu, misi na kupenda pia. Ia, gari, itakupatia.
Show the queen what a man can do, baby.
But she call me the papito, aye. Slap the chicks, monga party, mosquito, aye. I got the hunger, monga nama appetito, aye. Pretty girl, oh face, ni kunchito, aye. Come and ride with me, come and sit with a fumu, aye. Order bubbles, monga ni adia boomu, aye. Vela kokuloa like a move with a broomu, aye. Welcome to the room, muli makumu boomu. Let me give you flashlight, monga company, I'm a boss. If you don't, top what don't, ni malonda ya ja party. She's my type, oh, city kamba pa magas. Dialelo tiku kata kulibe chamanyas. Body got curves like a Formula One race. Big engine, you above a Subaru Impreza. Come get a pipe that might put you on a stretch. Kukufin test, baby. Ulivromrombo menyifanya meamua. Ma shopping, twende wapi wichagua. Weekendi ni kupeleke hello jua. Ratiba zutulia niende kukuchumbia. Sikia, nacho kuambia. Gari, nyumba, itakupatia. Wapenda pesa zangu, misi na kupenda pia. Ia, gari, itakupatia.
Show the queen what a man can do.
Ulivromrombo menyifanya meamua. Ma shopping, twende wapi wichagua. Weekendi ni kupeleke hello jua. Ratiba zutulia niende kukuchumbia. Sikia, nacho kuambia. Gari, nyumba, itakupatia. Wapenda pesa zangu, misi na kupenda pia. Ia, gari, itakupatia.
Show the queen what a man can do, baby.
Zedwop.com.